Tracy Maybach Music Shunt Records.
There is only you, and the world is guessing at you. 25 is capping how you are. Better be yourself, nigga. Better be yourself, homie. There is only you, and the world is guessing at you. 25 is capping how you are. Better be yourself, nigga. Better be yourself, homie. Mambo kandi kuza kabla sijanza ta game. Kicho muhimu kwanza sikimbile kuwa fame. Nisonga speedy brother mana watu tani blame. Nispende sana giza mana nitashia fame. Nisha janjaruka kopi kopi sina munda. Nisha ya kumbuka snoki noki hau vimada. Pia kani sifu mwanangu just be yourself. Aka niambia mwanangu mbonu naweza. Aka sisitiza sikopi kaja teleza. Aka endeleza sikubali katu kuwa mfano wao. Wasinambie kitu walo shindwa na yao. There is only you, and the world is gazing at you. 25 is capping how you are. Better be yourself, nigga. Better be yourself, homie. There is only you, and the world is gazing at you. 25 is capping how you are. Better be yourself, nigga. Kanituza tangu waliponiza. Nisona raka maisha kama nataka kuna. Pia kapendekeza ni vema sisa mta. Nisotowe sadaka kisa nataka kupaa. Unabisha kichaka mini msitu nonge. Mini kakichako kinona ankopotea. Nacheka nikiwa beza. Kicheza nitawameza. Mama kaneleza huku akicheka.
Siwe kama Kanye
ama yule Jay-Z. Nisi mdanganye juni takuwa crazy.
Jay-Z
mini hali kama Mao. Nite Sabasa aka Mkali wao. There is only you. Baby, yeah, yeah, Nikona tulize RHB.